city's in the house.
It's the kids, baby.
You're jealous, you're swag. Show me everything that you got.
Swag.
You're jealous, you're swag.
Swag.
Show me everything that you got.
Swag.
You're jealous, you're
swag. Swag.
Show me everything that you got.
Swag.
You're jealous, you're
swag. Swag.
Show me everything that you
hey.
Got.
Lazima nikuonyeshe ma eczema, sito zima ukinionyesha ma text zao. Nijue vile wanakutamani kapilao. Nitie akili nisije kujisahau. Nitie mapenzi ya ndoa uzae. Utie mahaba ya tanga nikae. Nitie matunzo ya ghali ungae. Kuanzia misingi mpaka vigae. Mezani menu ni view kudivai. Na so December ndo kwanza July. Tunaojilipa ndo tunajidai. Johnny mi rapper wa suti na tie. Turn on the light. Pan of the light,
right.
Shorty I'm a star, you can see me in the dark. Baby, sitoki njia kuu, back in njia kuu. Nipandishe bei, sitaki unafuu. Najua uko na option nyingi, ila uko nami kwa sababu za msingi. Najua yuko na mambo mengi, ila yunawe kwa sababu za msingi.
Apenza liweze likawaka, ukani kuvae baby.
Talk to me girl.
Ulisha tunga na uzungu yangu.
Kila mikato high class. Vitendo ni upendo na tendo ni nafasi. Misi changima na iso kiti cha basi. Tusiende kwa miti kabla ya miti kasi. Twende kwa Mungu kisha ndo kwa wazazi. Nipende kwa moyo ndo uje kwa mavazi. Pale pa kushuka ndo tunapanda ngazi. Ambia hawawezi mumeo jambazi. Nina pisto, nina kristo. Kama papa, benedicto. Kuna mema na mapito. Mepese na mazito. Shinda yote, tuvuke mito. Unania, nina wito. Say no more shorty, finito. Finito.
Apana chezea.